xafiiska federaalka ee dambi baarista maraykanka ee f b i da ayaa sheegay in 18 bilood ee lasoo dhaafay ay laba jibaarmeen baaritaanada argagixisahada gudaha maraykanka. Wariyaha v o a da jessica stone ayaa la hadashay khubaro ka tirsan la dagaalanka argagixisanimada oo keenaya farsamooyin markii hore looga shaqeeyey dibadda si loola dagaalamo dhibaatada sii kordhaysa ee xagjirnimada gudaha maraykanka. xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya.
dhallinyarada ku nool gobolka abyan ee dalka yemen ayaa la baraa farsamada guryaha loo dhiso si ay shaqo u helaan. tallaabadan ayaa dhistay dareenkooda bulshada iyada oo sare u qaaday wacyigooda, sida ay faahfaahinayso lujayn kiki oo ah sarkaalka barnaamijyada ee xarunta caalamiga ah ee diinta iyo diblomaasiyadda ee loo yaqaano i c r d.
So we use this strategy to increase resilience toward violent extremism, especially in communities with.
waxaanu isticmaalnaa istaraatiijiyadan si aan uga hortagno.
halkaan nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. warbixintaasina xuseen barre aadan ayaa inoo haya.